mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika hevigira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Hano hi Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi muri studio ya 7 hamwe na Nelson Robs na Nadia Taha. Turabakiriye mwese rero kuri mikoro z'ijwi rya Amerika. Kambashimira rero ko muri kumwe natwe muri uyu mwanya. Hikaze mwese muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nongere mbaye ikaze mwese abo turi kumwe aho muherereye hose. Muri ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi kwa kabiri nk'uko mubimenyereye, ni ikiganiro kibanda ku bagore n'abakobwa. Turaganira ku kibazo kibangamira abagore ndetse kikabatera ipfunwe, kibageraho ingaruka zitandukanye mu miryango iyo batabonye ubuvuzi bukwiye baba bakeneye. Ni ikibazo rero cy'uburwayi buzwi nka fistule mu Gifaransa, kujojoba mu Kinyarwanda cyangwa se kujojota mu Kirundi. Muti rero uburwayi buteye bute, izo ngaruka nizihe, hese hari icyakorwa mu gufasha abafite uburwayi? Ibyo nibyo turi buvugeho muri kiganiro hamwe n'ibindi bibazo mwifuza gusobanuza. Abahuye n'icyo kibazo rero baraduha ubuhamya ku buzima banyuzemo kuva bahuye n'uburwayi kugeza babonye ubuvuzi bukwiye. Mube hafi ya radio yanyu, mukomeze kuduha nomero zanyu. Turabashimiye cyane abamaze kuziduha, turaza kubahamagara muganire n'abatumirwa. Uretse abo bagize ikibazo cya fistule rero, turaba turi kumwe n'umuforomokazi ukurikiranira hafi abagore bafite ubwo burwayi. Turabaho umwanya rero nk'uko narimbe babwiye uko bisanzwe, namwe musobanuze ibyo mukeneye kumenya ku rwego rwo gukumira icyo kibazo cyo kujojoba cyangwa kujojota. Mu 2023 ishami rya ONU ryita ku baturage n'abafatanyabikorwa baryo batangiye umugambi wo kurandura indwara yo kujojoba. Harimo gukumira iyi ndwara no kwita ku bayirwaye. Muri 2012 akaba ari bwo ONU yatangaje ko buri mwaka izajya izirikana indwara yo kujojoba, guhera nyine muri 2013 buri tariki ya 23 y'ukwezi kwa gatanu. Mbere yaho ariko nagira ngo mbamenyeshe ko raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye y'ishami ryita ku buzima w'emesi yo muri 2018 igaragaza ko iyo ndwara ya fistule yibasira cyane abagore bo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, muri Aziya, mu bihugu by'Abarabu n'ibyo mu majyepfo ya Amerika. Iyi raporo ya OMS igaragaza ko habarurwaga abagore bagera kuri miliyoni 2 bafite ikibazo cyo kujojoba. Reka rero ntabatindiye tubanze twakire umutumirwa wacu muri kiganiro, umuforomokazi wa ku kigo cya Kibagabaga Kantengwa Imakire, adusangize kubumenyi afite mu bijyanye n'ubu burwayi ndetse n'uburyo ababufite bafashwa bagasubira mu buzima busanzwe nyuma yo kuva mu bwigunge no guhabwa kato ndetse no gutereranwa n'imiryango. Madame Kantengwa, turakwakiriye ku ijwi rya Amerika.
Neza.
Ubiriwe. Nyemerera mbanze ngushimire kuba wemeye kuza kuganira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika kuri iki kibazo kidakunze kuvugirwa habona, nyamara biba bikenewe. Wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu.
nitwa Kanyango Imakire.
Yego.
Ndumubyaza kuvura cyabaga muri Kigali. Hato kana kwa cyabaga bwa fisire kwa 2010 mu kwezi kwa 10 kugera no ngutse kibakira.
Yego.
Kwa mu kwezi kwa 2, mu kwezi kwa 4 no mu kwezi kwa 10. Tuzanyijwe kandi bagenda bakiza neza neza.
Mbere yuko tugera ku buryo mubakira n'ibyo mubakorera, wabanza kutubwira muri make iyi ndwara ya fistule ni indwara iteye ite?
Indwara ya fistule ni indwara ifata abantu b'igitsina gore, ababyeyi. Iyo umubyeyi abyaye ashobora kubyara neza, akabyara ahantu adashotse nko kubyarira mu rugo, noneho hakaba guhura kw'imyanya myibarukiro n'umwanya w'imbere uruhago yitwa fisire yo kujojoba inkari. Bashaka kubyara kwa guhura ko kw'inyuma uruha rw'amabyi yita fisire y'umusarani, ku buryo umwanda ukomeye uca mu gitsina gore. Utaragiye bihura byombi bikaba fisire y'inkari y'umusarani yose yivangiye icyarimwe, kandi bikabangamira ababyeyi ku buryo umubyeyi abifite usanga afite ipfunwe, umuryango ntakongera kumwegera neza. Nibwo usanga n'abagabo akenshi baba barataye ababyeyi abagore babo kubera ko baba bafite kutabisanzuraho.
None se aba babyeyi uravuze uti bafatwa nabi mu miryango, ntibabasha kubisanzuraho, iyo umurwayi agize icyo kibazo bakubwiye ko babaho gute mu muryango?
Akenshi kuko niyo na ubwe yumva yatangiye kwirambirwa, kuba ufite ushaka kunyara ntugire kontrole, ntugire rutangira ushaka kwituma, ntugire rutangira bica mu gitsina byose, usanga rero n'umwuka uba bafite ubwabo ntabwo bamereye neza, kubwo ibikoresho by'isuku baba badafite, wenda badafite ubushobozi. Usanga rero mu muryango wabo kenshi abohereza inzu za bonyine, nabo batayihaye umugabo akamusigira uwo akigendera, kuburyo asigara yirwanaho ku giti cye ashaka uko yibeshejeho. Abenshi abake muri usanga wenda baba barabihanganiye, nabo baterera nayo kwabona abake dufite mu gihugu cy'u Rwanda, abandi usanga babaho birwanaho badafite ubushobozi buhagije k'umuryango bashyize ku ruhande.
Ye, turaza gukomeza tubigarukeho. Urakoze cyane. Reka, hari ababyeyi bagize icyo kibazo mu batwandikiye batubwiye ko bashobora kugira icyo bavuga, ubwo nagira ngo tubanze twakire umwe atubwire ubuzima bwe. Nawe Leonire, turagufite ku murongo wa telefone, wiriwe neza? Uranyumva neza?
Yego, ndakumva.
Turakwakiriye ku Ijwi rya Amerika. Ndagushimira kandi kuba wemeye kuza kuganira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika kuri iki kibazo abantu batamenyereye cyangwa se badasobanukiwe. Nagira ngo utubwire wowe wagize iki kibazo cya fistule, byari byagenze gute kugira ngo bigeraho ugire ubwo burwayi?
Njyewe nitwa Mushindikazi Leonira. Kibazo cyabaye nabyaye umwana wa kabiri nabyariye mu rugo. Ubushobozi nari mfite wo kujya kwa muganga birangira nisanze nangiritse mu myanya y'ibanga.
Yego.
Hanyuma nisana imyaka mike ndivuza kwa muganga birwanira mu Kinyarwanda biranga byihoreye kuko ubushobozi nta bundi bushobozi nari mfite. Hanyuma rero nabimaranye imyaka 12 bibyariramo gatatu, ariko ntabwo najyaga mu bantu, nabaga mu rugo ibintu byitwa gusengana nabiretse no kujyanaterane abantu ntabwo nari nkijyayo kubera ko nari mfite ipfunwe.
Birumvikana.
Hanyuma rero igihe kimwe ndakumva itangazo kuri radiyo ivuga ko hari abantu muri Amerika.
Telefone ko tutarimo kukumva neza. Noneho wumvise itangazo kuri radiyo ribahamagarira kugira gute?
Itangazo ritubwira ko hari abantu b'inzobere, abaganga b'inzobere baturutse muri Amerika baje kuvura iyo ndwara. ngiye gutsinda amahirwe rero nanjye.
Ubwo ni hashize igihe kingana iki?
Hashize imyaka 12.
Hashize imyaka 12 wayimaranye ubwo burwayi, hanyuma nyuma y'imyaka
10. Hashize ni 12 bamvuye.
Hashize 12 bakuvuye. Kandi uburwayi wabumaranye 12.
Yose hamwe ni 24.
Yego. Iyo urebye se ubuzima wari uriho mbere ukabugereranya n'ubwo ubayeho muri iyi myaka 12 ishize, ubona bumeze gute?
Ubuzima nimba mbere nayo mu bwigunge. Icya mbere ntabwo najyaga abantu bari mu rusengero, sinatinyukaga kujyayo. Kandi ikindi nahoraga nicaye ahantu hamwe, kuko nangaga ikintu cyatuma abantu bacishamo ijisho nkaba kujyamo. Ni ikibazo nagiraga njyenyine mu bwigunge bwanjye n'umugabo wanjye twenyine, ku buryo ntabwo natarasirizaga ngo mbe najya. Ntabwo nashaka ko abantu babimenya.
Umuntu wari ubizi ni umugabo wawe gusa?
N'umugabo wanjye n'abandi bantu bake byandunguraga bumva, kuko hazagamo ibintu by'imisuzi bihumura bifite impumuro itari nziza. Hakazamo kuba najya nko kuri tuwarete bikantanga imbere. Ibyo rero byatumaga ntashobora kugira ahandi hantu njye.
Ndumva ari ikibazo gikomeye. Umugabo wawe icyakora ni uwo kubishimirwa, kuko urumva yarakwihanganiye kandi akubikira ibanga.
Yambaye hafi no kwa muganga yaramerekeje. Yaramerekeje aransura. Hanyuma nagiye nyine barambaga. Bambaga mfite umwana w'ukwezi kumwe, nari maze kumubyara kwa muganga mbibabwiye, basanga nta bushobozi afite. Nuko iryo tangazo risohotse nibwo nahetse agahinda kanjye njya kwa muganga. Hanyuma barambaga, barabivura, babishyira ku murongo. Uyu munsi ndagenda, ubuzima bw'uyu munsi ni bwiza. Ndagenda mbanye n'abantu neza, nsigaye numva nta pfunwe mfite.
Nuko ni byiza.
Ikindi wenda mu buzima busanzwe ndashakisha, nubwo biba bitoroshye ariko ntabwo ari nka mbere.
Ubwo byafashe igihe kingana iki kugira ngo wumve ukize, bamaze kukuvura, bamaze kudoda, kuhatunganya, byafashe igihe kingana iki kugira ngo hakire?
Ntabwo ari kinini cyane, kuko bambaza uwo mwana wanjye afite ukwezi kumwe, mu mezi atatu byari bimaze gukiza.
Yego.
Kuko hari ibinini none njya kunywera mu rugo, nkomeza kubira.
Ndumva biratanga icyizere.
Nagiye no muri kontorori basanga nyine narakize.
Yego. Biratanga icyizere rero ku baba bafite ubwo burwayi, baba bakeneye kuvurwa.
Yego, uretse ko umuntu abenshi barwaye ubwo burwayi benshi ntabwo batinyuka kubivuga, baba babyihereranye bafite ipfunwe ryo kubibwira abantu ko baba biteye isoni, kuko biba byarafashe rega n'ahantu hari.
Yego. Abaganga basanzwe ntacyo bashoboraga kubafashaho mbere?
Ntabwo bari bashoboye kuvura iyo ndwara, kuko bavugaga ko Abanyarwanda benshi babyarira mu rugo, ariko babandera kuko umugore yabyaye, cyane cyane ko mu Rwanda nkanjye nabyaraga abana bandusha ibiro. Kandi nkababyarira mu rugo, nta mwana nigeze mbyara uri hasi ibiro 5.
Ni byinshi.
Kandi nkamusunikira mu rugo, urumva izo mbaraga, urumva wananyura. Ubundi bufasha ni ugusunika gusa. Hari n'igihe nabyaraguye umunsi nkazamenya ko nabyaye nk'ejo.
None se ubwo ababyeyi bakibyarira mu rugo bashobora guhura n'izo ngaruka nk'izo wahuye nazo, wababwira iki?
Nabashishikariza kujya kubyarira kwa muganga, cyo ni kimwe. Kandi umuntu ubaye afite iyo ndwara abyikekaho, yajya kwa muganga bakagirwa inama, hanyuma nawe bakamuha ubuvuzi. Yagiye ku kigo nderabuzima bamwohereza, kuko abaganga baje ku bitaro bitandukanye, Kibagabaga, CHUK n'ahandi mu turere dutandukanye tw'u Rwanda, nabagira inama yo kujya ku bigo nderabuzima bakabohereza ku bitaro kugira ngo babashe guhura n'abo baganga, nabo babagirire neza.
Yego. Reka twakire umwe mu bakunzi b'Ijwi rya Amerika, nibaza ko wenda ashobora kuba yagira n'icyo abaza. Sinzi niba ari inama cyangwa igitekerezo yifuza gutanga, kugira ngo mbere yuko tukurekura, nubwo dushobora kongera yenda tukaguhamagara hagize umuntu wifuza kugira icyo abaza. Twakire Iradukunda Emmanuel, uranyumva?
Ndakumva. Iradukunda Emmanuel, muri neza.
Wiriwe, urahagana hehe?
mbe Kigali mu Rwanda Kicukiro.
Yego, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo.
Ikibazo nabaza ese iriya ndwara ya vestire ntago umuntu ntagashobora kuyirwara mu gihe atigeze abona urubyaro, cyangwa se ntagashobora kuyirwara mu gihe ashobora wenda nko gukomereka nko mu myanya y'indangagitsina gutya ikazamo bitewe n'icyo kibazo.
Reka tubaze Kantengwa. Imakire, wumvise ikibazo cya Emmanuel?
Yego. Ubusanzwe dukunda kwibona cyane. Hello, turi kumvikana?
Yego, turumvikana.
Wenda abyumve neza. Kandi umuntu w'igitsina gore ukuntu aremetse umwana ari mu nda y'umubyeyi mu kuvuka bisanzwe, nyabye iri hagati y'inyama ebyiri, nyabye ubwayo imbere yaho hari inyama bita uruhago, inyuma hakaba uruhago rw'amabyi. Umwana atinze aho hantu hagati rero mu kubyara mu kuvuka akahatinda, aho gutsikamira uruhago imbere n'inyuma, hanyuma niyo yavuka neza ariko aho yahatinze hatsikamiye habomoka hagahura, hashaka kubomoka uruhago rukaza bikivanga na nyababyeyi fisire y'inkari cyangwa habomokeye inyuma hakaba fisire musarane. Bakubera ko yagiye nk'impanuka bikaba byatera fisire, ntabwo ari kenshi, yango ni na gakeya, wenda umubare muke ku ijana byashoboka habeho gukomereka agahuriza ingingo zose, izo ngingo zombi uko ari ebyiri, ariko cyane cyane iyo tuvuga fisire iterwa no kubyara.
Yego. Emmanuel, urasobanukiwe cyangwa hari ikindi kibazo wifuzaga kubaza cyangwa igitekerezo ushaka gutanga?
Ikibazo nari mfite ni ugushimira, hari umubyeyi twabanaga wari uyirwaye mu karere ka Nyamagabe, rwose turashimira ibitaro bya Kigeme byabashije kumufasha rwose, amaze nk'imyaka 8 iyo ndwara itarongera kugaruka, kuko yaratureraga ariko kubera iyo ndwara yari arwaye ntabwo yashoboraga kuturera neza.
Yee, urakoze cyane, iradukunda Emmanuel.
Urakoze cyane.
Yee, Makire, aha Emmanuel aravuze ati hashize imyaka 8 iyo ndwara itarongera kugaruka, ishobora gukira hanyuma ikagaruka?
Cyane rwose. Udashaka kuba twatanga ubwo buvuzi dutanga mu Rwanda, tukamusanga akamererwa neza, ariko yabyara yakongera gutwita, akenshi tuvuga ko yongeye gutwita agiye kubyara agiye bitaro bikuru bimwegereye kugira ngo abyare uko abazwe, ashaka gushaka kubyara neza agira ngo agerageze, hakomeretse hahandi twasamye hakongeye kubarwara fistiri.
None se nka kuriya hari urugero Deonir yaraduhaye atubwira ko yanabyaye yarafite fistiri akabyara abana, yabyariho abana sinibuka niba ari babiri. Umuntu ntago bimubuza kubyara cyangwa biterwa n'ubwoko bwa fistula afite?
Biterwa n'ubwoko bwa fistula afite n'uburemere bwayo. Yongeye kubyara ntabwo ariyo, ariko yabyaye tuvuga ko abaganga bamwe tuba bidasanzwe kugira ngo basigasire ahantu hasanwe hatongera kongera kuba hakaye indi fistula yindi.
Ariko ufite fistule mushobora kumureka akabyara mu buryo busanzwe, ntabwo abamama bafite ko hashobora kwiyongera?
Nizo ngo tuvuga ngo namuka twise twaramubuye fistire ikiza ni uko ajya ku bitaro bikuru bimwegere ntajye ku kigo nderabuzima cyakabiteguza hakiri kare kugira amuha transferi mujyana ku bitaro bimwegereye by'akarere kugira ngo yitabweho kurushaho. Izo mbogamizi z'uko akongera kurwara fistire ziba zihari.
Hanyuma se aba babyeyi bafite ipfunwe nk'uko mugenzi wacu yabitubwiraga bagatinya kujya kwa muganga, ni ubuhe butumwa mwabaha?
Twamaze kubona ko bafite ipfunwe, ababyeyi bari mu giturage twiyambaza abajyanama b'ubuzima mu Rwanda n'abadamu bakora afatika, umujyanama waza umuntu wegeranye wigunze akamwegera akamuganiriza, n'ababonye n'abaduha abantu benshi bagiye babana na fisire batinya kuza kwivuza ngo batabona ko ari uburwayi, bagabatwe uburwayi buteye ipfunwe, uburwayi bamwe bakavuga ngo barwaye amafumbi, ariko mujyana mu buzima amaze gukoreshwa akazi ke mu Rwanda neza n'abaduha abakiriya neza babazi kuturusha kandi n'amashimwe yagiye n'amakora akazi katoroshye
nibo babegereye bakanabagirira n'icyizere
rwose babisanzura kuturusha cyane
yego reka nongere mbwira abakunzi b'ijwi ry'Amerika ku uyu mwanya ari uwanyu mukomeze muduhe telefoni zanyu tubahamagare zimwe zirimo kwanga gucamo ariko mu kanya buriya abo turi bashe kugeraho turabaganiriza reka nongere mbaze Leonine uranyumva uracyari ku murongo yego ye wavuga guti ababyeyi bagira ipfunwe ntibatinyuka kujya kwa muganga umuryango tuvuge umuryango washatsemo watubwiye ko umugabo wawe yakubaye hafi akagufasha haba mu burwayi no mu kwivuza umuryango mugari wakwakiriye gute
umuryango nashatsemo bampaye akato amaze koma akato umugabo wanjye nambaho n'ubu ngubu ntago benshi ubu nibwo bava kugenda bagaruka ubundi bari barambuye umuryango wo nashatsemo bamvuyeho nsigara ngenyine n'umugabo n'abana nsigara mfashwa n'umuryango navutsemo
bo ntago bagutereranye
ariko uyu munsi bambwiraga amagambo akomeretsa bakambwira amagambo ashaririye ariko umugabo wanjye akamba hafi akambwira ati ikibazo nikiye ko utazi ibirwaye ko ari njyewe wagushatse nibo nashatse no kwahukana nyuma arambwira turagehe ko ari njye wagushatse niba bagushatse biba ngombwa ko tunimuka mu muryango turimuka tugiye gutura ahandi mu buryo bwo kurinda umutekano wacu kuko twumvaga bitatuguye neza uyu munsi rero barimo baragaruka bose bamaze kutugarukira uyu munsi nta kibazo dufite mu muryango nashatsemo baragarutse
yego nuko ni byiza yego twakire ku murongo wa telefone na Julienne uranyumva
ndakumva
wiriwe neza ikaze ku ijwi ry'Amerika
yego
nawe wagize ikibazo cya fistule
yego
hanyuma wabimaranye wowe igihe kingana iki waje kuvurwa nyuma ya gihe kingana waje kuvumaza igihe kingana iki waravuwe
navuwe muri 2018
wari umaze igihe kingana iki ufite uburwayi bwa fistule
nari mbumaranye amezi 5
yego wowe ni iki cyagukomye imbarutso kikaguha kwihutira kujya kwivuza abandi urumva harimo ababimarana igihe kirekire wowe ni iki cyatumye wihutira kwivuza
okay ngewe narabyaye ndyarabambaze bagira ibyago batobora uruhago bwo kwihagarika nyine biranga zikajya zica aho banyujije umwana biba gutyo ariko ubu nubwo bansubiramo bambaga ariko bikanga ntegereza bari abazungu b'abanyamerika
we ntabwo uragira amahirwe yo guhura nabo
nagize amahirwe nahuye nabo nibo bamvuye mu kwezi kwa 10
yego
2018
baheruka aho ngaho ariko ku bitaro bya Kibagabaga sinzi niba ariho wivurije cyangwa niba ari kuri
CHI ni Kibagabaga cyashaka nagezeyo barambaga ni byabiri cyo bitanga ndagaruka Kibagabaga hazamo na n'intuza na infegisiyo nabwo bongera bakabaga nyine nabazwe inshuro nyinshi igera muri eshatu
uracyagerageza
abanyamerika nibo baje ku nshuro ya kane nibo bambaze neza barabitunganya ibintu bigenda neza
ubu barabitunganyije nta kibazo gifite
nta kibazo gifite na nyuma yaho 2022 nabyaye mundi mwana
nta ukoresha kontrole hehe ujya bisanzwe ku bitaro bya Kibagabaga bakareba niba nta byarakize neza cyangwa wongiye kubonana n'abaganga b'abanyamerika baheruka aho ngaho muri uku kwezi
nagiye Kibagabaga njya muri kontrole bampima n'inkondo y'umura basanga nta kibazo mfite nta kanseri y'inkondo y'umura basanga ntayo ndataha
nuko ubwo rwose ni inkuru nziza wowe se ababyeyi bafite icyo kibazo wewe wababwira iki
ababyeyi bafite ikibazo nababwira kwihangana bagategereza nyine bari abazungu kuko iyo baje baraza bakavura abantu bagakira gusa bakihangana nta kwinuba nta kubaha akato ni indwara ivurwa igakira
yego bugumye hafi ndahashobora kuba hari uwagerageza kuwashaka kugira icyo yakubaza hanyuma ubwo twaguha umwanya ukamusubiza reka tubanze twakire Siriro Muvunyi
yego
uranyumva Siriro
amahoro amahoro
n'amahoro meza kaze ku Ijwi ry'Amerika
yego yego ikiganiro n'icy'abagore ariko natwe abagabo nyine tuba tugomba gutanga ibitekerezo
oya Siriro ntabwo twabaheje kuwa kabiri nubwo tuvuga ko ari umwihariko w'abagore tuba dushaka kugira ngo nabo bazemo nabo bafite ibitekerezo bafite inama bashobora gutanga bafite ubumenyi butandukanye tugerageza urabizi nawe urabizi ko tudakunze kubabona ku
abagore rero mwara babuze nyine ko ntabwo bajya batanga ibitekerezo
uye mu batuzanire cyane ariko ntimukiyumve ko twabaheje ntabwo tubaheza namwe rwose ikaze kandi turabizi ko abagabo bafite akamaro kanini mu gufatanya n'abagore wabyiyumviye nawe niba wakurikiye ikiganiro k'uyu mumama tubwiye ko umugabo we ariwe muntu wa mbere wamubaye hafi muri byose mu burwayi yari afite nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
reka ndabanza nshimire Ijwi ry'Amerika mwamwaduhaye uru rubuga mugatanga n'umwanya wo kugira ngo haganirwe ku ndwara z'abagore
urakoze
Siriro wenyine n'izindi mijyamo zivugaho ariko ndabanza ihanganisha abantu baba bahuye n'iki kibazo kandi nshimire uwo mugabo witwaye neza muri icyo kibazo imiryango imiryango ye ijya hakato umugore we bagakomeza kuba intwari kugeza n'ubwo nyine ni ubutwari bukomeye rwose ndamushimira hariho sinzi ko mushimiye kandi n'uwo mudamu nawe ndamushimira kubw'uko kwihangana kuko kiriya kibazo kumara imyaka cumi n'ibiri iri mu kato ni ibintu bitoroshye ni ibintu biba bitoroshye ahubwo ikibazo ndi kwibaza ni iki ngiki nk'umuntu kuko hari umuntu nzi ibyabayeho ariko yamubayeho iyo yagiye kwivuza kwa muganga yari agiye kubyara afite ajya kubyara abyarira kwa muganga iki kibazo kibaho ese iyo icyo kibazo kikubayeho kandi yari yitwararitse wari kigishije nk'uko bikwiye n'umugore wabyarira kwa muganga iki kibazo kikabaho ese abantu babyariye bo bisobanuye na gatera byakira bato ikindi ngira ngo mbaze isire igirwa n'umuntu wabyaye guhera ku myaka ingahe kuko kuri ubu ngubu ndi kuba n'abana bafite imyaka cumi n'ine n'itanu bari kubyara kandi banibyaje ndetse batanakorewe sezariyene icyo gihe biterwa n'iki ese ni ku ariko ngo ibyo nongeye kuvuga uwo mubyeyi avuga ko byamubayeho yari amaze kubyara yari yarabyayeho bikaza kubaho ariko no muri icyo gihe cya fisire akaza kubyara akabyariramo izo nshuro eshatu zose nabyumvise icyo nagira ngo mbaze umuganga mu Rwanda nta baganga bashobora kuba babikora bashobora kuba babivura ko ubona bari ikintu kiba giteye agahinda umuntu wa ufite icyo kibazo usanga yihakato rwose ntabwo ari ngombwa ko abantu bamubwira ngo duhunge ngo ugira gute bumva biteye ikibazo mu Rwanda nta baganga b'inzobere bashobora kuba bashobora kuba bahari cyangwa se nta kuntu u Rwanda rwarutekereza kuri izo ndwara bashobora kuba bazashaka n'abaganga b'inzobere bakabatoza ku buryo byazajya bibaho kuko ibintu biba biturutse ku muntu mukuru ntabwo nabo n'abantu babyinubira ni umugabo wenda bishobora kuba byambaho mu rugo rwanjye ariko kandi nanone wumva ari ikibazo se ni ikibazo kuko kwicarana n'umuntu ukumva umwuka utameze neza bumva ari ikibazo nyine kiba kitoroshye n'abantu n'inote ko gutanga kataba atari byiza ariko wumva umuntu akenshi abantu ntabwo tuba twakira ibintu kimwe byari byo ngibyo nagira ngo mvugeho murakoze cyane gusa abatubwire ku myaka bishobora kuba byaheraho niba ushobora no kuba wabyara umukecuru bikakubaho ntiwabyara uri mu myaka mirongo itatu mirongo ine mirongo ingahe bikabyabaho niba ari kuvuga ngo utwaye inda ukiri mutoya nako kantu bakatubwireho murakoze cyane
urakoze cyane Siriro Muvunyi reka icyo kibazo ngihe madame Imakire kantengwa munsubirize imakire sinzi niba ari telefone ya imakire yacitse imakire turi kumwe
turi kumwe kumwe ndikumva neza
hari telefone yari icitse nibazaga ari ko ari yawe wumvise ibibazo bya Siriro yenda duhereye no kuri icyo ngicyo cy'abaganga b'abanyarwanda hari aba baragiye gukora specialisation mu bijyanye no kuvura abo bagore bafite fistule cyangwa se hari uburyo bahugurwa nk'abo baza ku bitaro bya Kibagabaga bahugura abanyarwanda kugira ngo nabo bajye babikora cyangwa bategereza izo mpuguke zo hanze
Minisiteri y'ubuzima ibikora neza iyo abaganga baje kuvura hano mu Rwanda abanyamerika ntabwo bakora bonyine bakora n'abaganga bacu bo mu Rwanda ngo n'abamenyereze kuvura ziriya ndwara kugeza ubu ngo tutabanyarwanda b'abaganga abajinekologa n'abazi kuvura ziriya ndwara za fistule ngira ngo mama ari impungenge ko mu Rwanda tujya tuyivura natwe nubwo n'abazi ari inyunganizi batuganiye ariko akenshi no kurenza icyo batubaza ni ibikoresho tuba twarabuze mu Rwanda ariko n'u Rwanda rusigaye ruzi kurepara indwara fistule icyo ni icya mbere icya kabiri yabazaga muvunyi n'abantu ya ndwara fistule ikunda gufata ushobora kubyara uri muto ukagufata ushobora kubyara ukuze ukagufata navuze ko ikiyite ari uko ushobora gutinda ku nda ushobora gutinda kubyara harimo ahandi umwana atinze atsikamiye hakaza kwangirika gusa iyo turi kwigisha mu Rwanda twifuza ko urubyiruko rukiri rutoya rwagombye kubyara hagize imyaka y'ubukure kuko ntabwo imyanya yabo myibarukiro yakaremetse neza nk'abantu bakuze bihagije
ese ubwo kubyara ari bato cyane byo ntibishobora kongera ibyago byo kuba bagira fistule
cyane rwose byabyongera
hanyuma kuri abo babyarira nko kwa muganga bakagira ibyago byo guhura n'icyo kibazo cya fistule kandi barakoze ibishoboka byose barakurikije inama z'abaganga barisuzumishije hanyuma hakaza kubamo nk'ako kabazo nk'ako umuvandimwe yigeze kutubwira ko bagize ibyago yagize ibyago ruhago rugatoboka aho ho ivuriro rishobora kwita kuri uwo murwayi rikareba uko rimufasha byagenda gute
nk'ugira ikibazo kwa muganga nubwo ari amakese makeya iyo umuntu ari kubyara abazwi wenda bakora ku ruhago rw'umubyeyi icyo gihe abaganga bamwitaho ku buryo budasanzwe kugeza igihe akenshi n'abashaka kumuha udashoboye gufasha umubyeyi wagize icyo kibazo bamuha mugenzi we ubifitiye ubushobozi n'ubumenyi tukamwitaho bidasanzwe ntabwo tumwendereza ko haza abaganga b'inzobere ariko turagerageza nk'u Rwanda kugira ngo dushobore kuba twamwitaho agakira vuba umubyeyi wabwiye ko abyaye akagira ikibazo cyo ku ruhago akangirika baragerageje kumuvura nubwo batabonye ibikoresho bihagije ariko nta gihe cyasize kirekire aho bibonekeye ibikoresho bamuhuza n'abaganga b'inzobere kandi byatugendekeye neza
twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri Isanga aho turimo kuganira ku burwayi bwa fistule bufata abagore tusubire ku murongo wa telefone twakire Jean Long ngo telefone ye iracitse mu kanya yari icitse irongera iracika ariko ubwo turongera tumushakiye ku murongo wa telefone reka noneho nongere mbaze aba babyeyi bemeye ko tuganira nkugarutseho Leonine uranyumva Leonine uranyumva ubanza telefone yari yacitse mbere hanyuma Julienne turi kumwe yego hari iki kibazo cyo kugira fistule mu buryo ubwo ari bwo bwose barakomeza kukigarukaho abo turimo kuganira bose bavuga ko ari ikintu giteye ipfunwe wowe mu muryango byari byifashe gute wagize amahirwe ntiwabimarana igihe kinini ariko mu muryango byari bimeze gute
umuryango baramfashije umutware wanjye yambaye hafi ndetse n'ababyeyi banjye bamba hafi gusa ntabwo byari neza cyane ariko bambaye hafi ku buryo bwose bushoboka mugabo akita ku bana akageza kwa muganga rimwe na rimwe akasimburana na papa akasimburana na mama wanjye abaganga hafi cyane bakamba hafi cyane ndetse na diregiteri w'ikigo cya Kibagabaga akamba hafi ngerageza nubwo mu gutaha nsezerewe ntago nigeze nishyura baransezereye ndataha nanjye ntaha nishimye nabo basigara amahoro bishimye
nuka reka twongere dusubire ku murongo wa telefone noneho twakire Kwizera Ben Ahmad uranyumva
yego ndakumva Kwizera Mukamusi
turakwakiriye ku ijwi rya Amerika ijambo ni ryawe ikibazo cyangwa igitekerezo
ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Nyanza umurenge wa Buyoga nk'uko bisanzwe ngo ni Kwizera Ahmad
yego
nagira ngo mbaze umutumirwa ese ku bitaro by'akarere nakwita wenda nk'ibitaro bikuru icyo kibazo hari nk'abaganga bashobora kuba bagikurikirana bakaba bavura nk'umuntu wenda ufite nk'icyo kibazo ese bisaba nk'igihe kingana iki bisaba igihe kingana iki kugira ngo umurwayi aba akize ese ni gute babyumva gute kuba wenda nko uburezi mu Rwanda cyangwa ubuvuzi mu Rwanda bwagakwiye kurera nk'abantu bashobora kuba abaganga bashobora kuba bavura icyo kibazo ese ni gute byashyirwamo ingufu ni izihe ngufu zashyirwamo kugira ngo abantu bivuze hakiri kare kuko usanga nko mu byaro usanga abantu nyine baba badafite nk'ayo makuru ugasanga nk'ayo yagize nk'ikibazo ntabimenye kuba wenda byariye mu rugo babikora gute ni ubuhe bujyanama buhabwa abari mu byaro ni insisita cyane se nita ku bantu bo mu byaro baba badafite amakuru ese ni ubuhe buvugizi bakorera abantu bo mu byaro kugira ngo nabo bahabwe ubuvuzi icyo kibazo nagira ngo mbaze abatumirwa
urakoze cyane rwose Kwizera Ben Ahmad Kantengwa wamusubiza kuri ibi bibazo bye
yego murakoze Minisiteri y'ubuzima ibikora neza kuri buri bitaro by'akarere byo mu Rwanda ibitaro by'akarere bashyira umuganga w'inzobere w'abagore muri tumujinekorogi kugira ngo tugabanye ibibazo byinshi wenda gutwita iyo umubyeyi yatwise ntago ari uburwayi ntacyo yagombye kuba kindi igihe kubyara kigeze iyo yitaweho neza umujyanama azi ko umudamu yatwise muri hantu atuye mu mudugudu atuyemo n'ubumenya bwa mbere niko byubona ko sisiteme yubatse mu Rwanda umujyanama agatanga amakuru ku kigo cy'ubuzima kimwegereye nderabuzima umudamu tukamwitaho ku buryo wenda yisuzumwa nibura inshuro ziri hejuru yenye kugira ngo urebe niba umubyeyi ameze neza rebe n'uburyo azabyaramo kuko ubona muganga avuga ngo umubyeyi ameze neza azabyara neza cyangwa ndavuga ko azabyara bazwe bishobora no guhinduka ku munota wa nyuma ari kubyara niyo mbye tumwitaho kuva yasama kugera igihe cyo kugera kigiye tukamwitaho kidasanzwe
ko hari n'igihe usanga umwana atihindukije ngo amere nyine ajye mu nzira zishobora gutuma avuka neza icyo gihe mukamenya niba ashobora kubagwa cyangwa niba hari ubundi bufasha akeneye
yego
ati bisaba igihe kingana iki kugira ngo umuntu akire
akimara kugaragara ko afite indwara ya fistile kumubaga yahuye n'abaganga bakamwitaho akenshi abantu bakunda gutinda gukira ibyumweru bibiri ushobora gushira atarakira ariko akenshi usanga badakunda kubirenza akimara kumenya ko yarwaye atayirangaranye akagana ikigo cy'ubuvuzi kimwegereye birihuta gukira ariko yatinze kwegera abaganga ngo bamwiteho ibyo usanga bigoranyemo gakeya
hanyuma se ubu bufasha nako ubuvugizi yashakaga kuvugaho avugira abo mu byaro tuvuge nk'abantu mwatubwiye ko hari n'abadamu bavuze ko bumvise itangazo rivuga ko hari abantu bazaza kuvura iyo ndwara ya fistile kandi bazi ko bayifite barabyitabira abandi abo mu byaro barabimenya ko iyo ndwara ivurwa ku buryo bashobora kugana abaganga bigenda gute
murakoze cyane kuko iyo tujya gutangira kuvura indwara ya fistile Minisiteri y'ubuzima ikora ku buryo igera ku mujyanama wese uri mu Rwanda mujyanama w'ubuzima ikiganiro kigatambuka neza ku buryo wafite impande ze ari gukeka ko ashobora kuba afite ubwo burwayi aramwegera akamuganiriza yasanga afite ikibazo akamugeza ku kigo nderabuzima kimwegereye ndetse kikamugeza ku bitaro by'akarere kimwegereye muganga urenyine ushaka kwemeza ko afite uko iyo ndwara uko yashaka kuvuga ko yafatara ifite mu byukuri afite ibindi bya infection bidasanzwe akakagura no kwashaka ko rwa sisiri ndio kugeza ngo mu Rwanda imaze kugabanuka uko iyo myaka ishize bari kuvura mu Rwanda muganga w'inzobere ntabwo kiri hejuru cyane haraho tugeze mu Rwanda isa nkaho igiye gucika kugabanukamo
yego bakomeje kwitabira amabwiriza bagakomeza kujya kwa muganga bipimisha babyarira kwa muganga babyara batari bato cyane nk'uko mwabivugaga bishobora kugenda bibigabanya ndibwira
n'ikindi kirenze yo ministeri yamaze kongera ababyaza benshi mu gihugu yongereye amashuri y'ababyaza yongereye abaganga mu gihugu ku buryo nta muntu uko byahozeho kuva kera wenda abaganga bakiri bakeya siko bikimeze ubu ngubu siko byubatse tumaze kugira ababyaza badahagije nk'uko tubyifuza ariko nibura ku kigo nderabuzima mu Rwanda gifite umubyaza ku bitaro by'akarere gifite ababyaza benda kuba bahagire nibura ku buryo bafashe umubyeyi ntahuye n'ikibazo kandi yaje tugana inda ntabwo ari uburwayi
reka nsabe umudamu watwandikiye kuri telefone kuri WhatsApp Elia Maseka yatubwiye ko nawe yagize ubwo burwayi ari muri Congo nkurikije inomero ye ndabona ari muri Congo uretse ko ishobora kuba ari n'ahandi ariko aho yaba ari hose twamushimiye cyane ko yatwandikiye mu batwoherereje nomero zabo turimo kumuhamagara nticemo nawe abaye hafi yagira icyo aza kutubwira kuri ubu burwayi ngarutse kuri Julienne uranyumva noneho
kame ndakumva
yego turimo gukomeza kuvuga ubukangurambaga kugira ngo abantu barusheho kwitabira kwivuza cyane cyane iyi ndwara urabona nawe warimaranye igihe kirekire uzi ibyo wanyuzemo giri ijambo wabwira rwose abadukurikiye muri uyu mwanya ngo kwigisha no guhozaho
okay murakoze abantu badukurikiye barimo kutwumva bisaba nimba ufite ikibazo wenda bukeka ko ufite fistire wakegera nyine umujyanama nk'ubu nanjye hariho umuntu wanyegereye arambaza aramuza ati se ko manza nanjye mfite ikibazo ni fistire bimeze gute aransobanurira ndahamagara Kibagabaga arambwira ati umuntu azajya kwa muganga bamuhe transiferi aza Kibagabaga tuzamuvura bisanzwe n'abari fistire tuzamuvura n'abatari fistire ari ibindi byerekeranye nabyo tuzamuvura nta kibazo mushishikariza rero kujya kwa muganga ambwira ko ikibazo ari cyo kubona itike nyine amafaranga no kugira ngo ashake umuntu nyine umufasha umwana kuba afite umwana ukiri mutoya nibyo arimo arakurikirana ariko nayabona nyine azajya kwa transiferi nubwo ubu nibyo binamushishikarijemo kugira ngo yihutire kujya kwa muganga
yego warakoze cyane reka tushishikaze n'abandi bose badukurikiye muri uyu mwanya yaba ufite icyo kibazo yaba uzi umuntu ugifite aho kubatererana babafate mu mugongo babegere kandi babwire ko bashobora kubona ubufasha kwa muganga bakomeze kubihagurukira reka tusubire ku murongo wa telefone twakire John Mugisha wiriwe neza yego uri muri Zambia ikibazo ufite cyangwa igitekerezo
ikibazo nariko ishaka kubaza muganga
wongerejwe
nariko ishaka kubaza muganga ngira ubijurire wumvikana
turakumva
indwara yaje abakenyezi bo mu cyaro batafite uburyo buhagije ngo cyane cyane banganya kuko bobo baracyari muri bya bihe byo kwibarukira cyane cyane mu mihana cyangwa izo ndwara ugasanga bazigira ibanga iyo nashaka kubaza nka muganga arabya amaguverinoma y'ibihugu byacu cyane cyane zo muri Afurika y'ubuseruko nizahe ngumva ariko arashyiraho kugira abakenyezi nabo iki kibazo kireke kuba ibanga ahubwo ibe nk'indwara izwi ubwo ibyo kibazo ashobore kwitura abaganga hakiri kare
yego hari ikindi wifuza kuba kongeraho mbere yuko mpumu ijambo muganga? Urakoze cyane. Imakire mfashirize uyu muvandimwe umuhe igisubizo gikwiye kuri kibazo cye.
Sinarumvise neza ukuntu bari kubaza. Ese kwanza ko abantu bakenshi bari mu cyaro bari kwirwara cyane kurusha abo batuye ahantu hashobora wenda kuba bitabira abaganga cyane
kurusha. Oya, yavugaga ko abantu bakunze mu cyaro abantu bakunze kubyarira mu rugo cyane kurusha nk'abo mu mujyi. None hakibaza ahashyirwa ingufu, nihe mushyira ingufu mubigenza gute kugira ngo abo bantu mubakangurire kwirinda kuba bahura n'ikibazo cya fistule?
Ahantu hari hashyirwa ingufu cyane kugira ngo turinde iyo ndwara fistule mu byaro, nakomeje mbaho ko Minisiteri y'Ubuzima iri gushyira umubyaza nibura ku kigo nderabuzima cyose mu Rwanda, kugira ngo nibura naza no kuko abazi kubireba neza no kure uko yabirwanya hakiri kare. Ikindi kandi akaba no kumanuka twebwe ababyaza muri kominote dutanga ibiganiro dushishikariza gupimisha inda z'ababyeyi batwite kuva inda yayisama kugeza igihe abyariye tumukurikirana umunsi ku munsi, kugira ngo ishize imyaka igera muri turi munsi y'itanu tuyikoreho kandi bikagenda neza, twita ku babyeyi batwite kuva ku agitwita kugeza igihe abyariye. Namaze kugabanuka ntabwo kiri byinshi nka mbere. Rero
yego, ese umuntu wabyaye akagira fistule, icyiza ni uko yajya kwa muganga yabyara abazwe noneho kugira ngo agabanye ibyago byo kuba yagira fistule, cyangwa ashobora kubyara neza bisanzwe yarigeze kugira fistule?
Murakoze cyane. Iyo yigeze kugira fistule tumubwiriza ko kubyara atakabyarire ku kigo nderabuzima, kuko ikigo ntabwo hafite abaganga b'inzobere cyangwa abaganga bakuru bakabumufashije igihe bibaye ngombwa. Iyo ageze ku bitaro bikuru rero tugasanga ashobora kubyara neza, tuba duhari duhagiye tukamwitaho. Ariko byiza cyane ni uko yakabyaye nibura abazwe, kugira ngo atajya gukira kwa kundi bamusannye bamugura fistule, kugerageza kugira ngo byaye neza ashobora gukomeretsa ahandi basannye ikongera ikagaruka kandi itari ngombwa.
Yego. Sinzi niba hari icyo Julienne yifuza kuba yabwira abadukurikiye muri uyu mwanya akurikije ubuzima abantu babamo iyo bagize ikibazo cya fistule n'uburyo abantu babafata mu miryango, cyane cyane wibanze kuri abo bo mu muryango bwaho w'abahanamake.
Urakoze. Hello?
Ye, turakumva.
Murakoze cyane. Ni ukugira ngo abantu bafite iriya ndwara fistule bari mu miryango yabo, abagabo bisaba kugira ngo bihanganire abagore babo, kuko ntabwo baba bahamagaye n'indwara isanzwe ivurwa igakira. Utagizemo uburangare cyane ngo ujye hariya ubihishe umugabo wawe, ubihishe abana, ariko iyo ubivuze ukabivuga hakiri kare, umugabo nawe agenda agaca hirya agacengera akavuga ati nyamara umugore wanjye ararwaye, akajya ku munyabuzima akabitangaza, bityo bigatuma agera kwa muganga vuba atagombye kwangirika cyane.
Ndagushimiye. Hanyuma nawe ni wowe imiryango tuyigarutseho, tukagaruka no ku baturanyi no ku bavandimwe, inama wabaha ni izihe, cyangwa se icyo wasaba ni iki muri sosiyete kugira ngo umuntu ufite ikibazo cya fistule cyangwa se n'utarakigira abashe kubona n'amakuru amenye n'uko yakwitwara? Ndebo ni duranyumva? Yego, ijambo ni ryawe.
Indwara ya fistule ni indwara ivurwa kandi igakira, asaba abantu banyumva bo mu miryango itandukanye kugira ngo aho baza abantu bashishikarize kujya ku bitaro bibegereye kugira ngo babashe kwivuza, kuko iravurwa igakira. Ikindi kandi umurwayi wa fistule n'umurwayi nk'abandi,
telefone yawe irimo gucika, sinzi niba wavuyeho warundi.
Nk'abandi umuntu urwaye testire agomba kwegerwa akagirwa inama kandi akaganirizwa nk'abandi ntahabwa akato. Kandi ikindi abantu barwaye iyo ndwara rwose bajye begera amavuriro abegereye kugira ngo abashe kuvurwa kuko ni indwara ivurwa igakira.
Ndagushimiye cyane rwose kuko ndibaza ko icyangombwa cyane ubu ngubu tugomba gushyiramo ingufu, sinzi niba tubyemeranywaho, ari ugukumira ndetse no gufasha uwagize ikibazo, uwagize ingorane muri ubu burwayi. Madame Kantengwa, mwebwe iyo mureba nk'abantu bakurikirana abarwayi mu buzima bwa buri munsi, bakurikirana ababyeyi, mugenda mukegera abajyanama b'ubuzima, imiryango, se bo mubona bavuga ko habuze iki cyangwa se hakwiye iki kugira ngo uburwayi bwa fistule bubashe gukumirwa cyangwa kuvurwa mu buryo bukwiye?
Murakoze cyane. Imikino babifuza abajyanama b'ubuzima nuko twakwegereza amavuriro y'ibanze bugufi y'abanyarwanda benshi, kuko niba ashobora kuba afite ikigo cy'ubuvuzi atuye kure yacu cyane akajya kubona kugira ngo azajye agere ku kigo cy'ubuvuzi kiri kure yiwe, akenshi niba ubona biterera imbogamizi yatagiye hakiri kare akabanza kugerageza kujya kunda ari mu rugo rwiwe akagera kwa muganga yatinze, niho za ngaruka zikunda kubera akarwara iyo ndwara ugasanga amaze kubyagiza niyo fisiri. Ariko yaramusabye ko atuye kure akajya abaganga hakiri kare n'abanzi kugerageza mu rugo akenshi arakumirwa, ariko yatinze kutugeraho kenshi usanga n'ubundi yatangiye kare kujya ku bisa kaza yatinze ushobora gusanga n'ubundi ababyeyi kandi ugasanga n'ubundi arwaye yaje kandi umuntu atayiteganyije. Bari kwegereza rero amaposte de sante ahantu hose henshi kugira ngo basi umunyarwanda kazi wese utwise yitabweho n'abandi barwaye muri rusange.
Watubwiraga ko mu kuvura fistule hari uburyo umuntu ashobora kuvurwa kenshi, hari n'umwe muri aba bavandimwe muri aba babyeyi wavugaga ko yabazwe inshuro nyinshi, umuntu wamubwira iki? Wavurwa rimwe kabiri akabona ntarimo gukira, umuntu yamubwira iki muri aka kanya?
Ntabwo wamubwiraga ngo gucike intege, bashaka kumuha ubuvuzi munsi bitewe n'ibikoresho bihari bikagenda agakira byihuse, hakandi igihe nawe ubwe wenda atinze kwivuza iyo ndwara ugasanga nabo kubivura yifashe ikindi gihe ku buryo ashobora kuvurwa inshuro imwe ntahita akira, ariko wakongera iya kabiri bitagenda neza. Mu gutinda kwivuza nabyo bishobora kongera ibyago byo kuba yakira vuba ngo akire vuba.
Bivuze ko umurwayi wese ubonye ko ashobora kuba yicekaho fistule cyangwa se azi ko anayifite yagombye kujya ahita yivuza kugira ngo babiramirire hafi,
yakwihutiye kuza kwa muganga kwivuza, cyane ko na minisiteri y'ubuzima kuvura fistule ntabwo yishyuza abanyarwanda kazi muri rusange, ahubwo yo ibafasha kwishyura ubuvuzi bwose bahawe.
Bivuze ko ari uwagiye kwivuza ku bitaro bya Kibagabaga cyangwa ahandi havurirwa fistule, cyangwa n'uwajya ku bitaro by'akarere akaba afite icyo kibazo akagira amahirwe yo guhura na wa muganga wabihuguriwe, yafashwa ku buntu cyangwa hari icyo yasabwa?
Nimenyere hangangwera ku bitaro bya Kibagabaga nk'umubyaza yari amatangazo atanzwe ngo tuvure abanyarwanda bose muri rusange wese basaza Kibagabaga, nta n'umwe wishyurira, nta n'umwe wishyurira, niyo mpamvu usanga afite mitiweli yitwaje minisiteri y'ubuzima yo ikavaringa ubuvuzi bwose yahawe niyo ibwishyura. Nyangombwa n'amasiko rero mu Rwanda hose iyo turi kuvura fistule bakaza Kibagabaga nk'uko bisanzwe babimenyereye ntabwo turishyura ibyo twabavurishije, ahubwo leta y'u Rwanda ibyitaho kandi ikabyishyura.
Ni ukuvuga ko rimwe nka rimwe mu mwaka hashobora kuba haba icyo gikorwa cy'ubukangurambaga kugira ngo ababyeyi bafite fistule bajye kwisuzumisha cyangwa se kwivuza?
Tuyikora mu mwaka inshuro eshatu. Ni inshuro nyinshi ku buryo umuntu atabuze kuba avuga ko yacikanywe. Uwo byacitse mu kwezi kwa kabiri, mu kwa kane baba bari bugaruke, turamwakira. Mu kwa cumi tukabakira.
Izo nshuro ndumva zihagije kugira ngo umuntu abe yamenye amakuru.
Ni rwose kuko n'umujyanama amatangazo tujya mu mujyanama w'ubuzima, kandi kenshi rwose bageze ku mujyanama bageze ku muntu wese hasi muri community.
Julienne,
aramye.
Wabaga uzi ibijyanye n'izi n'ubu buryo bwo kuvura fistule, aya matangazo mwayabonaga ku buryo bwihuse cyangwa ni umuntu umwe abibwirwa n'undi? Tumaze kubona ko abadamu akenshi hari igihe batakurikira amaradiyo, abagabo babibafashamo ko aribo akenshi bakurikira bakumva amaradiyo bakareba televiziyo, umugore ari mu tundi tuntu.
Ni ukuvuga ngo njyewe nabyari mu kwa gatanu bamajije kugenda bo bibaho ngaho, rero mu kwa cumi nibwo bagarutse, nari nkiri kwa muganga bafasha muri ubwo buryo kuko njye ntabwo byatinze cyane, ni amezi atanu.
Wowe ntibyatinze?
Rumva ni amahirwe nyine nabigiriyemo cyane, ariko nk'abazaga bahansanga bumvaga nyine umuntu umwe avuga ngo ngiye ngo maze umwaka ese n'umugabo yarigendeye, kumva nyine bamwe barabataye kubera uwo mwuka utari mwiza, ariko akavuga ati ngewe ubu ngubu ubwo mvuye nkakira ngiye ndetse n'umugabo azagaruka mu gihe cyo gutaha. Mudama yambwiye ati ngewe nahamagaye umugabo ndamubwira ko rwose nakize nta kibazo, arambwiye ati nanjye nutaha ndaguha keya ndakwakira
cyane. Niba hari akajambo ka nyuma wifuza kuvuga mu masegonda makeya wakavuga hanyuma tukasoza ikiganiro?
Abari kutwumva dukurikiranye, ndasaba nyine kugira ngo abari kumwe n'ubwo burwayi bwa fistule nta kubaha akato, ni indwara ivurwa igakira, ni umunyarwanda nk'undi yakora imirimo nk'iy'abandi bose bakora, ariko birinde kubaha akato kuko ni indwara ivurwa igakira, ndetse bakajya no ku bigo bibegere by'inderabuzima bakabaha ubufasha bakabavuza. Murakoze,
ndagushimiye cyane Julienne. Reka twakire na Leonire nawe amasegonda makeya ijambo rya nyuma dusoza ikiganiro.
Murakoze. Mbere na mbere ndabaza gushimira ubuyobozi bw'ibi bitaro bya Kibagabaga, ariko by'umwihariko Imake ndamushimiye cyane kuko yaradukurikiranye. Ndongera gushimira ubuyobozi bw'igihugu bwabashije kutwitaho buratuvuza, ndabushimiye cyane. Namwe kandi mutuganirije ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Murakoze.
Yego, namwe murakoze cyane kuba mwemeye namwe kutuganirira. Imakire, ni ijambo rya nyuma ni ryawe nawe amasegonda make yadusoza.
Murakoze cyane. Icyo nifuza ku banyarwandakazi muri rusange, kuva yamenya ko atwite kwitabira kujya ku kigo nderabuzima kugira ngo bakurikirane inda y'uko igenda ikura umunsi, kubyongera amahirwe ko atagira ibyago byinshi mu kubyara, umwana urwara fistule ngo usange yivanzemo kandi atagombaga yakombaga ko yakumizwa bikagenda neza. Akimara gutwita umubyeyi kuzana ikigo nderabuzima bakamukurikirana bikagenda neza, akenda kubyarira mu rugo kuko ntabwo wagira ibikoresho abajyanama b'ubuzima babyarisha muri kominote, bakaza ku baganga babigenewe bafite ubushobozi n'ubumenyi bakamubyaza neza hagize izo ngaruka zose.
Ndagushimiye cyane Kantengwa Imakire, umubyaza ku bitaro bya Kibagabaga. Ngashimira nabo babyeyi Leonie na Julienne baduhaye ubuhamya kandi bigaragara ko bushobora gufasha benshi, barivuje barakira bitaweho, kuba rero mwatanze inama ni byingirakamaro ni by'agaciro ndabashimira cyane mwese abaduhamagaye abaduhaye inama n'ibitekerezo ngashimira abamfashije ku buhanga bw'ibyuma Nelson Robs afatanyije na Nadia Taha kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankunzi tubifurije rero kugira ubuzima buzira umuze mukomeze kugubwa neza mu byanyu no mu banyu.